yewtere sukaɓe mali
fuu. Sukaɓe le leydi Malika holliti weltore mum en sanne le immadraji mawɗi gonɗi waɗede yalla hakkillaji mabɓe ana heɓa teddinede le leydi ndi. Ga ɗum e tawede muɗum fuu ɓe kolliti wiide eɓe nimsiti sanne ka ko golleji yogaji ɓamete fewde sukaɓeɓe, ɓuuri fuu suutudeɓe, ittudeɓe le cuuɗi e kolgaji, na hortindeɓe wajibi kañum ko nande muɗum. Jaminatu Kanute, laamiɗo parlement des enfants, Bamako ɗum.
Wonko yaari yesso jaati banggal ONG ngaji ɗi ka wonko heddi gollede fa hannde teraji goɗɗi na dow sukaɓeɓe hono rafi ñamdu sutede karahan e ko nande muɗum.
Le hakkunde himmeji ɗi sukaɓeɓe hollitiɗi ana wattugol mabɓe école faabade golleji fuu gonɗi to mbawɗi latade sababu yoppude golleji fina tawa mbawɗi yettinde tordaji sukaɓeɓe wattunoɓe ndimete kañum ko nande muɗum. Keɗoɗen fa hannde Jaminatu Kanute, laamiɗo parlement des enfants, Bamako ɗum.
ɓeydande faamu saraɓeɓe dow kabaru jande, sembinde kabaru cellal, yalla hadde ñawuji e kañum maya maya sukaɓe, huncande hoore ɗum saata fuf dabareji haybugol sukaɓeɓe.
ɗiɗo himmeji fuu haltama caggal jiiɗe ɗi gollirɗi kumaniɗi reynde sukaɓeɓe kañum goldiɓe muɗumen landini
yewtere sukaɓe mali fuu wonno.